Balik
Walimwengu si binadamu
Shepalane mawama umaru
Na wawili wakipendana Nasima wakati ya neno
Espasi mfumwetu Ifafu Maseba Masela
Namuomba Mungu azidishe adunishe mapenzi yangu jaki Namuomba Mungu adunishe mapenzi yake dada na salma Mama dati na tashise kashinge bokarara kese kudi mwanu soba sisi vese tete sabela
Aliza greve bilenye
Mwanaleta
Kinya
James Lega Tanzania Tujo maniki levi mabata Unapendisha mabawa iliwari
Hey Nicole Mbeta
Wala goza iu
Kama jeshi ya Libya
Mambari ke moto
Afamu hiyo Makelele yenu aitishe Uyo wangu
Frangi mungosu
Shima
Kikijiki
na kar
yeah.
Watu wa musara Mwazumi wanga ao Mwanafiki Wambia Sakalili Musa Mbaraka Hatman Production Mwoni ache mimi na ye Tuishi mapenzi yetu Alianza toka zamani
Ruma 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 ruma
ruma Maneno yenu hiko inapita hewani
Mwisho wangu Mungu ndiye anajua
hey, Christian Bella, Papa Jordan Zoe
Internacional
Walimwengu si binadamu
Samuni